Uganda n'ebyanda ekisenge sekitali
ekisolo
esaife kyabazinga. Next.
East the West, home is the best. Nothing better than having a best. Busoga region is my motherland. I'm a proud Musoga Lusoga to the world.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No loli ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No loli ne
wife. Wife bakuzalira America. Ejo tichikufula mu America. Wife bakuzalira Buganda.
Kamuso ulirotia, ngaise bantu ali mwafuga. Abasoga muulira mtia, ngaine bantu ali mumunumba. Woye,
abasoga tulinsite, zite, kisa chirala, otinsite. Tisubira yo, mkubye tisubira.
Mwamuyo mwafutuwa mwusoga wanyo.
Tuenda gani kizengi kabi. Baba
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No lulimi wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No lulimi wife.
Agali awalala, nagalume mamba. Twege mechitole, tuzimbo Busoga.
Yeah, oyinza otyo kuleke uwo wajo zimbe watali uwo
olobo otyo kuwagira uwo wajo wagira atali uwo
nze bino binuma, binuma Musoga tayenineza Musoga binuma yava mukuluma ng'omusoga alwanyisa Musoga nga teina ife mulala kibumba gwe yatuwa
Mbusoga, Mbusoga otuli kumitima
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No lulimi wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
Ne wife.
Busoga neka, ne wankubaire togero Luganda.
No lulimi wife.
East or West, home is the best. Nothing better than having a best. Busoga region is my motherland. I'm a proud Musoga Lusoga to the world.
Oyinza otyo kuleke uwo wajo zimbe watali uwo
olobo otyo kuwagira uwo wajo wagira atali uwo
nze bino binuma, binuma Musoga tayenineza Musoga binuma yava mukuluma ng'omusoga alwanyisa Musoga naife mulala kibumba gwe yatuwa
Mbusoga, Mbusoga otuli kumitima.
Cut the records.